chunk is a ploy. It's a ploy. Take five now.
Muziki mpaka kitani kwako na Chunky Supply.com.
Kampani yako kindamba bwana.